Ivamba mahambi mambi Vaya kunjilda Ubulelo iwa kujulu Javali wonse Ivamba mahambi mambi Vaya kunjilda Ubulelo iwa kujulu Javali wonse Ivamba mahambi mambi Vaya kunjilda Ubulelo iwa kujulu Javali wonse Ivamba mahambi mambi Vaya kunjilda Ubulelo iwa kujulu
Ndagole mwimbi evo Mwimbisha muji gombelo Mele inalia Votali nale mwa kujulu Ndagole mwimbi evo Mwimbisha muji gombelo Mele inalia Votali nale mwa kujulu Ndagole mwalu evo Kogana na muji gombelo Mele inalia Votali nale mwa kujulu Ndagole mwalu evo Kogana na muji gombelo Mele inalia Votali nale mwa
kujulu
Javali wonse
Javali wonse
Ivamba mahambi
Ivamba mahambi
Vaya kunjilda Ubulelo iwa
Javali wonse
Javali wonse
Javali wonse
Ivamba mahambi
Ivamba mahambi
Vaya kunjilda Ubulelo iwa
Javali wonse
Javali wonse Ivamba mahambi
Ivamba mahambi
Vaya kunjilda Ubulelo iwa
Javali wonse
Javali wonse
Javali wonse
Ivamba mahambi
Ivamba mahambi
Vaya kunjilda Ubulelo iwa kujulu
Ivana vago, langa ivana vago Iguya kujigombelo
matanga vaga hutuga
Mangwalo wabandiga wagate
kwa tabali wonse
Baito mwami mwami abo
ibaya hutuga
Telela kusanduga kutegwa swe mutuga njile Mumuzi ngwa hita ngwa tegwa tewonse
unjila Javali wonse Ivamba mahambi mambi Vaya kunjilda Ubulelo iwa
Javali wonse
Javali wonse
Javali wonse
Ivamba mahambi mambi
Mambi
Vaya kunjilda Ubulelo iwa
Javali wonse
Javali wonse
Wonse
Ivamba mahambi mambi
Mambi
Vaya kunjilda Ubulelo iwa Javali wonse Ivamba mahambi mambi Vaya kunjilda Ubulelo iwa kujulu
Wagali mwalumi omwe Wagashanga mahila Mumunda wakwena mana Wagajokela kumuzi Nagapirugate kumu Wagajana misonde Ni waga yanda kugonka wagamba gamu ileka Kumama nino Twa kute ula maila Tuyo igonka kute kutuga iso wile mumu
Javali wonse Ivamba mahambi mami
Mami
Vaya kunjilda Ulelo iwa
Javali wonse
Javali wonse Ivamba mahambi mami Vaya kunjilda Ulelo iwa
Javali wonse
Javali wonse Ivamba mahambi
mami
Vaya kunjilda Ulelo iwa
Javali wonse
Javali wonse
Javali wonse
Ivamba mahambi
Mwami, Mwami, Mwami,
Maya Kunjina, Lelo,
Tati, Umundo Muniga,
Yavale, Wonse,
Umundo Muniga,
Ivamba, Mwami,
Maya Njila,
Maya Kunjina,
Lelo,
Tati,
Wonse,
Yavale, Wonse,
Yavale, Wonse,
Ivamba, Mwami,
Mwami, Mwami,
Maya Kunjina,
Kunjina, Tavali wonse,
Tavali wonse,
Tavali wonse,
Ivamba Mwami,
Mwami, Mwami,
Maya Kunjina,
Kunjina,
Tavali wonse,
Tavali wonse,
Ivamba Mwami,
Mwami, Mwami,
Maya Kunjina, Kunjina,
Kunjina,
Tavali wonse,
Kunjina,
Ivamba Mwami,
Mwami,
Maya Kunjina,
Kunjina,
Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina, Kunjina,